Good afternoon. Welcome to Ambiance Congo. My name is David Noyes. I am here with you every other week from 3 until 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese music to rock your world, get those hips swaying here in Richmond and out there on the internet around the world. Thanks for listening. This afternoon, I'd like to share with you a few songs by one of my favorite singers, the late Joe Mpoi. Joe Mpoi, probably best known for a stunning rendition of Kadima with Franco's OK Jazz. We'll hear that song today. But let's start off with a cut from OK Jazz featuring Gwashi Ntimbo and vocals by Joe Mpoi. I love this because of the introduction for Joe Mpoi. And then we'll hear Kadima. Should you have requests or comments, area code here is 804, number here is 649-9737. Love to hear from you.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, citoyennes, citoyens, bonsoir. L'animateur number one de l'Afrique, Mohamed Sopro King, présente Joe Mpoi, la voix d'or de l'Afrique, Joe Mpoi, dans une composition de Gwashi Ntimbo.
Basusi elenzo to lembi, moleme komi mosika lembi, ba pense komi koto kanda kona motema, iwani komi pene oh mama. L'amour est perdu, bolingo et bungi lembi. L'amour est parti, bolingo et keye. Et pas yon keye a ta osui bobengo. Kasio kanisangata nani kambo moko. Sakanga bote, se kisanga tana karaka. 10%. Okoki kose kisanga ata na 10%. Boningo na motema ekomi konduna. Boningo na motema ekomi kosila lokola moninga likaya lembi olembi. Sanza na minzoto ata engali kasi mapata mazipi boningo na biso. Na komiko kanisa yo na ba foto Teyo kana kimokolo ya suka nebi Libala e komiko nuna mama Libala e komiko nuna nebi
Thank you.
You may be wondering, what was that band? That was the OK Jazz, Franco Luambo Macchiati. And who was that singer? That was the late, great Jean Poy, as you heard introduced in the beginning. That was from an LP released on the Musica Nova label out of Belgium. Musica Nova presents Ngwashi Timbo, who wrote that song, Lembi. And coming up next here, we're going to play some more Jean Poy. We're going to hear one of his songs for which he is probably most well-known around the world, another song with Franco and the OK Jazz called Kadima. And we'll take it from there. We'll play some music from Orchestra Cara de Kinshasa and a little bit of Jean Poy with Diatha Lukoki. Stay tuned. Should you have requests or comments, number is 804-649-9737.
Mama bota yo apesa yon combo princesse Kingo mwambe kitoko ya manji Etoile ya famille babo yo vanda nangay Na kolanda yo te souka molongo Kadika belangande motema mama oh oh Kadika belangande motema mama oh oh Mama oh Hadima na senga kio permission Na kede mobembo si mayan sanza na kozongay Hadima na senga kio zelangay So kina uti mobembo na kuta yo Makambo manso le loko mabongwani Balo binangay obali chuza Oh, gana zwine shok na motembay Kadika belangande motemba mama oh oh Kadika belangande motema mama oh mama oh Suare asuka tozana kabiso mibale Loba kona kingo sheri okone nane nangai mamae Ngai pelo kola yo susi ele inzoto Na pesa kio dopete oti ala mosapie Ola kisaka loko la karte a citoyen Batika kotungisa yo ozali okipe Maka momaso le loko mabongwani Balobi nangai obali mao Oh, gana zwine shok na motema Kadika melangate motema mama oh oh Kadika melangate motema mama oh oh Toza la kabiso mi bale Loba kona kingo sheri Onkoni na lenangai mamae Kaipero kola yo susi Ele inzoto Na pesa ki olopete Oti ala monsapie Ola kisaka loko La karte a citoyen Batika kotungisa yo Ozali okipe Makambo manso Le loko mabaluki balobi na ngai obalikadi oh kana swine shop na motema kadika belanga de motema mama oh kadika belanga de motema mama oh mama oh Kadima, oh, di bonkananga kokana, bozela kisena kende mopembo he. Kadi oh ya mama, nani alambinga inga na kati ya bolingo na biso, bolingo boinga na kati ya mpongi, gana zala kikolala he. Oh, di bonkananga kokana, bozela kisena kende mobembo e. Kadi oh ya mama, matiti ya misolo kola seleri, kingo mambelo kola Santa Maria he. Ya baba Soare ya suka tozala kabiso mi bale Loboko na kingo sherio kolela ni dangai Bambula na bankake tonokela kabiso mi bale Epa ya per bouche tozala kabiso mi bale Na voiture ya mudizo tozala kabiso mi bale Kadina singa kise motemba mama oh oh Kadina singa kise motemba mama oh oh Suka tozala kabiso mi bale Loba kona kingo sheri Onko lila lena ngai mamae Ngai pedo kona yo susi Ene inzoto Na pensa ki ono pete Oti anamo sapie Ola kisaka loko La karte a citoyen Bati kako tungi sayo Ozali okipe Maka bomaso Lelo koma bongwani Balo bina ngai obali kadima Oh, gana zwine shok na motemai Kadika bela ngane motemba mama oh oh Kadika bela ngane motemba mama oh oh Mama oh Bato ya mokiri mitema no koso Ngana teki nzoto e Ponise kadima Oh, di bonkananga Kokana Bozela kisena kende Mopembo kadi oh ya mama Nani alaminga inga inakati ya bolingo na biso Bolingo bo inga nakati ya mpongi Gana zala kikolota kadi oh Gana zala kikolala Kadima eh, kadi oh ya mama, Soare ya suka tozala kabiso mibale Loboko na kingo sheri okolela lelangai Bambula na bankake tonokela kabiso mibale Epa ya per bouche tozala kabiso mibale Na voiture ya mudizo tozala kabiso mibale Kadina senga kise motema mama oh oh Kadina senga kise motema mama oh oh Yona uzaliko kende mama oh oh Yona na maboko ya mana mama oh oh Yona bisingo ngana mawa mama oh oh Kadina singa kise motema oh mama Kadina singa kise motema Kadina singa kise motema oh mama Kadina singa kise motema mama oh
I had to fade that out because on the CD version of that song kind of ends abruptly. It's kind of unpleasant. Great song, though. That is Kadima from the OK Jazz, featuring probably one of the most amazing renditions of any song anywhere. That is Jean Poy singing that song. Coming up next, we have a cut from Jean Poy and Orchestra Kara de Kinshasa from the album called Kiyika Masamba. Here's a request going out to Ronald in the Netherlands. He wanted to hear the song off of this one, Au Fond du Corps. He says it's one of the best rumbas ever written. Judge for yourself. Here it comes.
si bwangu ba ya ikose arumba mama si bwangu ba ya ikose amala mama ya imakino na beto papa ya ibanda ya kara.
Bacana, bacana, oh, 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 oh,
The end of that LP, you can tell that's vinyl with a crackly sound and the hole that's slightly off-center there at the end. But you know what? The music is great. That was Jean Poy and his longtime collaborator, Diatha Lukoki, from their LP called Ba Patrons on the Mycano label. We heard the song called Bombanda. Before that, by request for Ronald. Thanks for that request, Ronald. We heard the Orchestra Cara de Kinshasa with a song called Au Fond du Coeur from the LP of... Orchestra Cara de Kinshasa, the song called Kiyika Masamba, and we've been playing songs featuring the vocals of Joe Mpoy, and I'm not sure that was actually Joe Mpoy singing on that song. Give me a call here at 804-649-9737 if you know, or in a couple minutes you can go to www.wrir.org. There'll be a link to a couple of forums, and you can get your input there. You can make requests. You can see what other people are saying about the program. Check it out. I'll put that up in just a few minutes. This is Ambiance Congo. My name is David Norris. I'm here with you every other week from 3 until 5 p.m., bringing you 2 hours of music out of Central Africa, some of the greatest music ever made. Music from Congo, Brazzaville, and Congo, Kinshasa. We're featuring the vocals of Joe Mpoy for the first hour on this program today. Later on, we'll be playing some other music from other frontline singers from the OK Jazz. WRIR is functioning properly because of a trade with Franz Cleaning Service. Franz Cleaning Service, established in 1991, offers a variety of services for your home or office, including one-time or routine cleanings, large or small jobs, windows, walls, kitchens, and baths. Franz Cleaning Service is bonded and insured. They work to be dependable, thorough, and competitive. For more information, call 804-598-5989. And the Richmond Peace Education Center organizes Walk for Peace every second Saturday, 9 until 10 a.m. To join the walk, meet at the Boulevard entrance of the Virginia Museum and wear black. More information is available from RPEC at 804-232-1002 or by email at rpec@rpec.org. What we got next? We got another LP for you. This one from L'Orchestre Tiers Monde. We're going to hear another Joe Mpoy singing his own composition from this LP called Explosion Bonana 85. Bonana's like Happy New Year in Lingala. On the Aliyah music, we just heard from the LP called Bapa Trance. Well, here's a song called Bon Client.
Bomoto na yo sena banganda e
ali alala kali susunanda bote bandeko banda basimbi saye kesi ya kompanie banda bavandi saye nebonga ya bijeu banda poshi na ye.
Thank you.
radio olobaki okozongae okende okendeki kasadi de mon coeur nakomi kotalatala na nzela susi eboya nzoto e kisi ya susi na ngai présence na yo kasadio nabeli lukikae elongi na yo kitoko mingio kasadi nakozela yo kaka papi okokuta bolingo na mesa oseni na kati ya liboke ya malangwa papi papi na ngai kasadio nakokufa pamba ezonga noki na ndako e kasadi nakozela yo kaka papi okokuta bolingo na mesa oseli na kati ya liboke ya malangwa papi papi na ngai kasadi nakokufa pamba ezonga noki na ndako e
Sherio, oyo yangai, kosala nga boye te kasadio, mwana mama, nakokufa pamba.
Kasadio, mwana mama, kosala nga boye te songa na ndako, mwana mama, nakokufa pamba.
Mwana nini olingi kosala nga boye, kasadi mwana mama, kasadio, mwana mama, nakomela pamba.
Kasadio, mwana mama.
Corneo, chérie de mon cœur, kosalanga boyete, oyebio, ma benda malamu, nakokufa pamba.
Kasadio, mwana mama, kosalanga boyete, songa na ndako, mwana mama, nakokufa pamba.
Chérie, oyo yangai, kosalanga boyete, kayembe, mwana mama, nakobela pamba.
Kasadio, mwana mama. Boyete songa na ndako mwana mama nakokufa pamba
kasadio mwana mama nakokufa pamba kasadio mwana mama nakomela pamba
kasadio mwana mama kosalanga boyete songa na ndako mwana mama nakokufa pamba
nani oyo yangai kosalanga boyete nani mwana mama nakomela pamba
mwana mama kosalanga boyete songa na ndako mwana mama nakokufa pamba
sherio oyo yangai kosilikaka mingi te oyebio mabena malamu nakomela pamba
kasadio mwana mama kosalanga boyete songa na ndako mwana mama nakokufa pamba
mwana nini olingi kosalanga boye kasadi mwana mama kasadio mwana mama nakokufa pamba
kasadio mwana mama kosalanga boyete songa na ndako mwana mama nakokufa pamba
kupa pamba e
Sherio, oyo yangai Kosala nga boyete Sherio, mwana mama Nako kupa pamba e
Kazanyo, mwana mama Kosala nga boyete Songana nako, mwana mama Nako kupa pamba e
Bote ninyo niki kosala nga boye Kazanyo, mwana mama Sherio, mwana mama Nako bela pamba e
Kazanyo, mwana mama Boyete songana nako mwana mama nako kupa pamba e
Sherio oyo yangai kosala nga boyete kayembe mwana mama nako kupa pamba e
Kazanyo mwana mama kosala nga boyete songana nako mwana mama nako kupa pamba e
Corneio